Ministry of Lamu eri ko omukago gw'essente bannakyewa okulaba obutya bataasa abaana abazaalibwa nga tebanneetuuka era nga ku baana abakola ebitundu 22 ku 10 be bafa ku buli baana 10. Dr. Charles Olalo nga ye Director General Health Services agamba nti okukuuma ebbugumu ery'abaana abali mu mbeera eno kimu ku ebyo ebirina okusoosowazibwa. John Paul Baagala nga amyuka Commissioner akola ku by'okuzaala n'abaana abawere ayogeddeko ne bannamawulire ku nsonga eno.
When a baby is born preterm, their body control measures for temperature are not well developed. Those babies tend to struggle with coldness. But not only for preterm babies, even babies that are delivered at term. When the baby is not kept well, well wrapped, the baby suffers from coldness. And that coldness contributes significantly to death of our babies. Right now, one of the critical things that we continue to grapple with is the movement of babies from one facility to another facility during times of referral. This partnership at least comes with products that can help us keep these babies warm during the time of their movement.
At office ya Kalisoliso